double six.
Usitazame pembeni, mtazame machoni. Taratibu, nikunong'oneze sikioni. Nikumbatie baby, nikiwa loli. Tupande kitandani usiku, tupige story. Kiukweli unanipenda sana, naona unavyojali. Naona unavyoshindwa lala, mimi nikiwa mbali. Niambie nini cha kufanya, nikupe kama zawadi. Nanana, kila ukiitizama baby unikumbuke.
Nikupe pipi, nikupe epa, nikupe maua au chokoleti. Nikupe pipi, nikupe epa, nikupe maua au chokoleti.
Baby, unikumbuke.
Nikupe pipi, nikupe epa.